Climax Records.
Hey. Tuna. Shams niko taona zungura maro. Me huku wanataka tumado. Na mabro wani shura dajo. Mbele nyuma mini kwa tunakaso. Ka 50 ka soda na chifo. Siku lipa mudura ya mama Joe. Dimero niko pesa takaso. Niko down broke, niko so low. Hizi sani gani, niko ngari. Footing sina gari. Naka shadi big belly body sweaty. Kesho kali, nafika titi mao. Unajua kali, niko down na madeni. Na madeni, down na madeni. Na madeni, niko down na madeni. Na madeni, niko down na madeni. Na madeni, niko down na madeni. Sina penny, ampate bro some. Taba hana any. Big team of Betty, and this are Temi. Hey bro, see, finde voko anti Sally.
Receive, dance over me, whole town knows my shit. Oh, when I show it, I play like a bitch.